Ada music, baby. Ra. Ra. Luminati body. Twende. Napiga hesabu na wachapi ya Kiswahili. Watajua Luminati. Sahili na vo freestyle kwenye beat inondo style. Zangu waga personal kungine to me passion. Wana disco pineapple beat na lako passion. Wanapenda na votenda wemo kipenda sadakta. Wana hanya wana higa ile wezi pote karaka. Tari kwenye kete man. Ukicheza poka na kukata kwa machete. Fake fame mtepe yule proper mbisho pete. Kila mmoja yuko busy anasaka money. Eti pesa ndo kusema na uliza msikivu nani. Wacha waone wivu nina jicho langu. Pevu flows arriver na deliver leta nyavu. Soon it will come like so I won't stop. Intent usisak sak sili kwa na kiki. Mauru wezi yaki yaki. Mambu ya kuzam kila siku exam na putia. Ngini ni mafunzo zingini na putia. Mani kadopa so daddy. Spendi kuwa broke siyo poa kwa hodara chari. Luminati hata kama jana umekosa. Leo usidali kuwa na subra punguza pupa weke mani kwa delali. Pesa mtani atipatikana reachable. The best plan in time kutupiga macho boba. Ila haina mene cause I won't get tired hadi mwene cause. So boys call me star. Mestari hadi sosa. Final leg siyo chocha. So fast ito chosho alphabet nazi tocha. Nazi tocha. Nazi tocha. Walitisha form kawatolea paraseli. Wakajua kiwa home style sike yeli. Sezi uza ndomba nataki kwenda seli. Mistari yangu shule ukisomo wezi tweli. Panji senyo zani bora sembe kwe mezani. Keti benchi kawe zani hapa hamna cha upinzani kwani. Samahani staki kuwa mwani. Ninyime nusumia ila bero nipo twani. Hey, nazi janga. I'm a playboy, pia naeza chenga. Hila mdela sina hila, bali hela siyo mila. Wala soki mila, roba mila kwa manila. Isaka, monster zipata, tembeza pata pata. Swadakta, hera zoko ila sik. Hacha nite dakta, asanta, cheze ne talanta. Cheze nami ye, nazi kwa leyendo mzili bari ye. Nazi changa ye, I'm still the body ye. Hizi saka tazi pata, kitembeza pata pata. Swadakta, hera zoko ila sik. Hacha nite dakta, asanta na cheza na italanta. Nazi changa ye, I'm still the body ye. Luminati body ye, Luminati's finest. See you, Gilbert.